kupitia pedejtv.com.
Faya gieni au.
Wela ya sinkeri usicheze mwenyewe, kama unalo ingia kachujisha uwe. Ununa poganda izo za wapi wewe, ya kachiwe kaka ugali gale. Boya sinkeri ya leo wanangwa tuche sifi, sinkeri ya leo wanangwa tuche sifi. Sinkeri ya leo watuchezi sinkeri minuno, sinkeri ya leo watuchezi sinkeri kuganda. Kwanza juki ganda tonekana uche wa shamba. Oya we unacheza kambambia, asi twende kambambambambra, kambambambambra. Nashika mabeka, nashika kiyono, nambambia bambra, nambambra bambra. Nashika mabeka, nashika, nambambia bambia, nashika kiyono, nashika mabeka, nashika kiyono. Nambambia bambia, nashika kiyono, nashika mabeka, nashika kiyono. Aya namte Kenya, nashika kwenye babu, namte Kenya, namshika kwenye paja, namte Kenya, namshika kwenye babu. Aya namte Kenya, namshika kwenye paja. Singeli ya leo wanangwa tuchesi, singeli ya leo tuchesi singeli kugan, singeli ya leo tuchesi singeli minan, singeli ya leo tunacheza kambambia. Basi tuende kambambia bambia, nambambia bambia, nambambia bambia, nambambia bambia. Aya namshika kiyono, namshika mabega, namshika kiyono, namshika
nini, nini, wewe. Wea nangu, hey. Wea kari, hey. Asa hivyo tunacheza kedi gitari baba. Wea nangu nyingi, hey. Wea kari, hey. Asa hivyo tunacheza kedi gitari. Oya singeli ya leo kucheza hivya tutaki. Ya tuchezi kama Davido, wa tuchezi kama Asaki. Wea nangu, maneno na wambia. Singeli ya leo ni mwendo kubambia babia babia babia. Nambambia bambia 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 bambia. Nambambia bambia 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 bambia. Nambambia bambia 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 bambia. Nambambia bambia 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 bambia. Wewe ote mchezo ni mama wakubambiana, mchezo ni bwana wakuwe mpaka mame. Ni mchezo ni mama wakubambiana, mchezo ni mama wakuba. Haya wote nambambia bambia 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 bambia. Siwa kari we faya geni au
atajili swai investment brandi akabisa. We kapteni maya
izo zadogi
wazo wa damba kaburu watoto wa Texas maisha nyoka.
We mwanangu wa kudansa pa umoja
mame.